This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Te Motu. Candy in a blue neon.
Whakarawhare hea tuki tū ka pisinga, tō muna kai nanga, tū mamatua, ni mahani ki whanakonongo mai ki hea tū tūra leo taongo, tāna kai whāpu i Nyono FM, hana i ko riu a whangi atu, mo e taongo atu ki he pūrangi ki he mgaho pungpungi ni. Riki atu e whakaui ki mua hea tū, haku e takitakianga mawhara ki tōmu mui, Tony Mahe to Awa Mori Tua Ge Hoko Mike Mammy Harney Naka if the Via Fire Tom Kamori Haki Fono Lahi Lotu Langatahi without Nay for Hokwaki Kalsus, Kaki Harney, go make a new for the Via to Tul. Mamma Naka to Gay Fanonong Gay Kupu Yatua, Mahana Takiang, you look at Momuya to Tul Wayne. Imna ia me to tūru mai whakatoraru ki mua e tua ki a to tūru a tausianga ni to a whangia ki he taharolongo ki Τεκτόκια για το τούλο το πογιά.
Tu mau e mili na mai mafal. I
e ora ni fai mena ki tupi tupi mi whakatu kehe ia mautoro ka kia mawhore whenonga ki e mamea a o whenangarua mna ki ato mautoro ki ahi e tua langamatai mai ki ki mautawhi mo e whakangahua ki ha mautoro tamo maui ki iloa marongo nai e mautoro e furufuroara e hawa koutu mo e mori e hawa tau kupu kua tohi ahi ki loto hitu hitapu mai ha mautoro tamo maui e nei tiri mai e liongi ki ingo hawa Yesu Kristu ko liongi atuai amen. Whenaro ia tua mai e ngāhu ni pōngi tō mua mahi mawehe a ngā fōu mua mahi tohi ua Pēteru e wehe a ngā taha tohi ua Pēteru e wehe a ngā taha tō tō e whahe kupu haumofu maono ke e whakausi mehe whahe kupu ua furu mataha tohi ua Pēteru e wehe a ngā taha Tutu fai ku bongo fu maono ke fukosi me fai ku bongo ua fu mata. Kai pe mai e fai ku bongo fu mahiwa. Ha ia tau tolu foki ku pu he perfecta hanga. Kua mua hana mawaka. Kua mitaki he mana manato am tolu iai. Tunga ni la mepa ku ki kila ki he mena bauri. Ata matafatafa ata yahu. Ato haki foki e fitu aho. Ki e tau roto haam tūru. Mā ngā kupu na riu riu whanonong ki he whahe kupongu fumahiva hāia te tōru fōki e kupu e parafetaanga kua mua hāna mauaka kua mitaki he mana manatu am tūru iai tunga ne rā mepa kua ki kila ki he mana pūri ato matafatafa ata iaho ato haki fōki e fitu aho ki he tau roto haam tūru. Pei mai e tikitiki ngāng manatu mai mga hampongi koe kupo ia tua koe huru ia ke hākua tau hui mai puhāra ke hākua mui koe kupo ia tua koe huru ia hā tau tūru tau hui koe puhāra foki ke hā tau tūru tau mui fai tapu kwa mwari atu poki ahu tapu I nefi ne whakamana tu ai he tōrong e tō e karisia ka eke kua fai tau siang pihia he motu nei hato tōle tau niwe e aho ni hoko atu e talimitaki hato tōle motu ko niwe o e aho nei foki hane e whakahoko e tapu e ka ngalahe kresia kresiana niwe he mga ho tonu nei ki he whare toro he lotu maanga kua rufi ko e whakamana tuanga he whakamoianga he atua kua whakahoko mai ki he hado tūro mutu ko e whakahekeanga he salamo ko e hawa kupu koe huru ia ke hākua dauhui, moe puhāra ke hākua mui. Kai riwa ki whakatosi ki he, ki he tau kupu he apostolo ko Pēteru. Poke hei ngā kia i aonga he tau kupu nei, mai e tau mui ha tau tolu, e whenonga nei. Hanani e furufurone he tau kupu he, e pare he apostolo ko Pēteru. Tunga ne rā mepa ko ki kila ki he mena pūri. Ato matafta whāta e aho. Ato haki fōki e fitu aho ki he tau roto ham tōru. Kua, koe tau kupu kua whakamamafa ki he anga moe wharanagian. He apostolo ki he tau kupu he tau perofeta. Po ke tau perofeta anga, haro tōru e tau profeta whakamua hangau kia Yesu koe kupu mōri hea tua. Mai kua uiena foki kia tau tōru e nei kia eki tau kupu hea tua po ke kupu hea tua ko griso mo whakaveanga he hātau tōru tua. Kia eki kupu hea tua muhuru malotoru kwa kumi kia ia. E fufora fuki ni mauanga hei toku minei. Ni mwaki fakatase peteru. E toku minei mai hana tohi nei ki tau kresianu. Ke hana ki sianga malangonanga he mga hane fakafariwa Yesu wa ia ilonga he maunga. Mga hane fifine Yesu wa ia mo Yakopo me Yohana ki fakatauhaki ki ilonga he maunga. Sirongona e rautore leo hea tua ko whakamau, whakamori mai. I rongo he rangi. Koe haa kwa tamo whakahere hana. Si wa liu mana mana tuai a Peteru. Ma liu whakamana tuai ki tau Kristiano he waha. Waha uka nei ne tohe e Peteru e. Hana tohe tu Kristiano. Waha lagu alohi e ki whakarea. Me mamasi do Cristiano a kapuri whahavare he la rulan. A si whakamafanato ai e apostolo ki alo tolu. Ke kupu he atua ko puhara mai alo tolu do profeta. Me puhara mai foki a ke liso koe huru ia ke haro tolu do mumui. Koe ra mea pa ia mai haro tolu do mumui. Koe fitu aho ia mai halo tōru a tōmu mui. Rōnga tōu, tangata wanga ki ke he tōu, tangata puroto mei reiro ki he, tōu kupu nai a Peteru. Ka kua, whakamafana whakarahi ia ki he aonga he kupu hea tua. Mai tōmu mui halo tōru ki hawaha. Hawe kupu hea tua ni kua fitani e whakamatala ai e tau profeta e whakamori whakarai fokia ia kua mori ni e tau tarawanga e tau profeta we kupu hea tua ke whakaveanga e hatau tōra tua naka iso i mena ke whakawauai e nā whakua tau hau ia we kupu hea tua we fitu mam we fitu aho. Koe fitu aho ke he hatau tolu a tau mamaui. Koe fitu aho ke tau mena kua puri uri anga ia he rarorangi nei. Koe fitu aho ke tau fifirianga kua nākai tonu. Koe fitu aho ke tau lekua kua whātou kaunaka ki ai e tau mamaui ke taha mga aho me taha mga aho. Koe fitu aho ke tau mga aho ka kamtamatai si a poro hatau tolu a tau mamaui. O puro e tala wanga hi. E apostolo me hana whakamafananga ki haonga me mahuinga he kumpu hea toa mai tomo mui hana tu. O tunga ni e fitua ho. Kwa ki kira ki tau mena puri. Kwa ki fuki mo mori tuta. Tunga e tau mori he tau funga fiutu. Tu whare tuta ne huro ke tau tonga ka hoko mai karoto hawa ni ki. Tomo poke lau ia tau peau ka loke tai. E kwa eki a mo mori. Mo mama e puhala he tau tangata tua. He rarurangi nei. Rarurangi ko ma viro viro whanu. Rarurangi ko ma viro viro whanu. Mo e pūringia he tau mo mau i whakanga. Tungani ne. Tō mai hi atua e māma ki e larurangi, ki e kamatanga. Haka muna pūringia e larurangi, kamatanga noa masi au. Ka e whangahau wai hi atua si māmai. Ka muna ia ni whakaheika i fuki. I whekau whekau o tā vita. Koe hawa kūpu, koe huru, ki hākua huri, tau hui, mōri ki hākua. Mai māma ia ki hākua puhāra. Nā e nie pokianga foki hea apostolo ki mana manatu a tatoro ki ei. Ki tau kubu nei. Nuko profeta ai. E rautoro. E tau profeta. Hangau hea Isu. mai aonga, he kupu ia tua kukurisa mai tamu mouiha te tolu, ei nei. Kupu ia nei ne whakahoko atua I pina amina ki hata tōra motu. Kupu ia nei atua ne whakamatarai, he tokoronga he tau misionari he waha. Kupu ia nei atua ne whakamatarai he tokoronga he hata tōra tau misionari, ne o whanong heo te Pacifica. Wātu ke motu ko Papua New Guinea. We kupu ia hea tua kua e ke mo whetu aho ke he tau loto halau tolu ne nākai talia a Chris. Kupu ia hea tua kua ki ke lato ke he tau loto me kua e ke mo mahama ia. Kau e mwe whakatulou ki a rau tōru e toko ronga ka misionare hato tōru motu ku ni wei e kamata mai he sinturi hong fumahiva ke whakaosi sinturi ua fulu ke motu ku Papua New Guinea kai matu toki ngai ai nei ke toko ronga ka misionare ni wei ko ngā hua whanuai ke tura arotu ke kehe. He motu nei, me o whanua I ke larolangi, ke whakamatāle taramitaki. Pieni ka rautoro, ko whiwhiri, ke ngā hua mo e tau e kresia, ke taha maanga me taha maanga. Pieni ki e tau, ma tua whakawhikau, e hata tōra motu ka niwe. E, hane tōngi e ngai e potuhuru, e taramitaki. Hane whakikera ngai e māma hea tua, ki a duhau tupu haki. Hane māma ngai e tōngi mori tū taha ni tū he whew. Hane kikera ngai e tōngi whitu aho ka kisia ki he poturangi he mgaho pongipongi. E, hoi ke I e kupu he tua mō māma ki tau mō mōi. Rionge mai ngohu huanga e tua ke tau mamui me hana tau whakawhikau. Hata tōra motu ko niwe tau matua whakawhikau me tau uru matua. Tau matua siakono, tau matua whiwhini. Hane reveki. Hane ashi haki. Hane whakakikira nga ia e māma ia. Mai tau mamui hea tu hau. Piani ia tau tōru hahingi. Nā tō nā kai whakasianga whoki a tō tōru ki he ongo, po ke ui nei. Me taria whakarahi tō tōru I tāra hoanga. Lahi e aonga he kūpa ia tōa mai tō mō mōi. Tunga ni a rō tōru I nea hamua. Tōngo rongi tō purotu he larurangi. Tā waha me tā waha. Tau e ke kafu tō scientist. Tō aku whakatū whanu. Tō engineer. Liliwine da mo mouia ke kupo ya to. Ni toka fuki e lo toro ha lo toro to ma hua ni longe tau tupi ni mo mai ai kai. A kwa eke lo toro mo tau misionare ke taha motu me taha motu. Kwa eke fuki e lo toro mo tau fika fikau. Ke fasi e dolo rongo. Angau ki kupu ia tua me hana talimitaki. Tohi e tau riongi, me tohi e tau raunga, lolo miai. Me uta whanuai. Uege ia mo huru mo buhara. I takitaki aki e tau mo mui. Mā tau tōru ai nei. Ka uege he. Tau matua whakawhikau, tari mai he kamatanga, he ngau e atua, he tau niwe, he motu nei. Pui oku poka rana nei, ne kamata ai, matu taki ai, he taha roto taone, me taha roto taone, he tau mga hara whakamui. Kau I ka rotoru, tari mai he kamatanga. Pieni mo rotoru, e tau patu, koe ki I e mo tau uru motua, mo tau siakono. Mutomu ntufi fini, mutomu fai au ngātop. ki whaki ki kela i kupu i tua ki tau atu hau niwi kua nonofu ai ki New Zealand ni ki hoko mai ki e vahanei hane matutaki e ngaia ki hata tola tau muiso ka fikau wai ki foki mutofi tua mutola a map mu kupu mori ki e whakamatala ai pui whaki ki lai e māma he tua mai hana kupu ko Yesu Kariso pihia me ta kupu kutu hia ai tau profet ki loto hitu i tapu hangau ia kia me tuhi whakatonu ai ke Kariso koe fitu aho mai na rurang i tu mau me whakamanaro liongi atua ki tu mai manaro i tamu mui i aonga foki i tamu mui mo Mori mama he tua e whakikira mau e hana tāna mitaki ki e tau mamui taki toko taha muātika hatu tōra tu hau ma manaki ki maroro atu tōra ke whakaako e tau whānau e whakaako ke rolongo whakaako ke tau kupu mai tui tapu whakaako ke riongi ke iloa na tōra me whakahuaki ki whakahua ki ono tūrtunga e longa he tau mena he sino nei me mui nei ko whakahua ki e tau tōru ka muna tōru ki a mua atongi ki ono mana taha ki whakahua ki e tau tōru ki kupu hea tua ei whakasikai e tāra hawa ngai ki whakamalo a tau tōru e tau mamatua ki whakaako e kupu hea tua me atu hautu puha ki a tau tōru ki whakahua ki ono tōru mo eke whoki mō Fetua ho me haro tōra tō mō mūi. Mō mōri māma ke haro tōra tō mō mūi. Pihe nia ka tō tōru, e tō mō mātua he watua i Mareveki. Tō mau ki aiki mō tōu. Fetua ki kila, māma. E kupu he tua, mai tō mō mūi he whenonga nei. Ako pē mai, e hao kupu ki huru ia ki hako tō hui. Koe puhala ia, koe māma ia, mai hākua puhala. Monui ni aho, i koe matua me tāma moe a ngākatapu. Āmen. Io nāma moe, fu heki i mua hea tua, ki he lorongu.
Bye.
pioki a doutor kou ia tua ki he hawa kupu koe mamaia mai a mautoro a buhala nga mutai mai a mautoro ki a nanofumau ke mama hawa ia tua a hai kirisu mai ki kira atu foki koe mama mai katufia yungi atu mai hau nei manatu I toronga ya matura tau mamutua porotoro wa pehia ki tau ngangau ke ke haa I tau kaina tafani ngangau puke hafale kua hoki hoki ai mo porotoro ya tutoa kua liri ke tau filifili ke ta hafale pipui ma ta hafale pipui porotoro hea ya tua ni trahau me koe kiriso ne haere mai a koe ke la via ki me whakamua mui ni ongi foki ma mautoro ni o whanere mui ni na kai maroro foki e tau sino hane hane wha inu I tau sanga vai ke inu I tau vai la kau ke ke poke tului e tau puhala tului ke mauru ai rongi atu ia ngoha hua hawa mana ki rongi atu buhala keke ni kua nari a mautoro ki whakamaroloa ki a mautoro a tamo mui me tulu iei I donga ngau ke keke ke tau sin pina ki mame aho kua mruina ki rongi atu ngahua anga kua ngahua e tau orang kua a mautoro tau whanau kua wate tau whakakua tu mau e maa maa e tua ki runga tau mumui me whakako mahala e fi me hana tau langa tau tau heri tu mau ke hama tura tau mumui he tau ahos pi hama tura pao rionga me ke tu kotki muhao ke mga pungi nei tari a mai kuya tua nai hau rionga atu ke muhao Yesu Amen to matutaki hato toro a whanongonongo ki tau rongo fia fia mai a tau tau la moto ke mga ni to hoko mai mga ke rato mi tau whakamataranga a tau tau e to mua e te whakamataranga ian to whakosi a tau tau la a le taonga ke mga pungpungi ni
I'm not afraid.
Ia ma tau kamisinga e wharu he tau lorongo furufuru ala ne whakaua ki he moto hantau tolu e tāse ulimo furu tau. Whakamana tua e māma he tau tā hiva hivang furu maono. Hoko mai ki he tau nei koe tāse o fitung furu mahiva. He ufu mahiva e tau kwa mori ki tua. Ne whakamana ne uhuai he tau maanga e tau rorongo furufuora nei ki tau rorongo he maha ni mori atu mai he maanga alufi tukilau mai he maanga atuapa mai he maanga tamukautonga rongo foki furu rorongo ni toi katoa whakatangitangi atu he tau mga ho toi mai ki whakamuna tu aki he aho he maama ke whahantapu nei tunga kua whakamuna tu ai i niwe whakamuna tu foki e tau toro hae nei mga hanei mai tau whakailoanga whakamua ke whakaue whakalahi atu whakaue whakalahi ke he lifu me mapopo he ekarisia hantau tolu i Newtoni pihani me whauro kapisinga ne kua kau whakarata hai ke he whakamuna tuang taha seo whitung fuma hewe tau tau he mama he aho whaiumu ne mori atu lahi e whakaue hako mai ke mapopo pese ne longa tau whikau he aho. E, mai longa fuke, longa tau whikau he aho, mai lawe lawe tau mumui, ka he whikau i galo tōru kua hoko mai, whikamui li tapua ki anga, pia ni ke whare tōre mga whikamui, ka he ke tau kai longa, loro mo e humeri, whikau sia i ke tau kori fia fia ke he mari, fia fia hai he whikahake anga i ha tau tōru. Pia ni me whauru wa whikahake anga fuke, ha kwa minot, ei, fia fia longona ni bihia fuki to tanga te fia fia ki he tāra mutaki bia ni whakaui atu fuki ki he aho tapu ki whakamori anga he tapu whānau he maanga ahikotawaki tau takuine tau takitaki tau mamatou si akonu ei, bia ni mora tūri tau whānau fuata ni langamatai me whakaako tau lorongu tau launga ki alo tūru tau fuata ikiiki kui fuki ki tau mamatua maanga o meki ki kau whakarataha mui whakamahuinga e au tapu whanau he maanga kui whahe tau munai hatau tolu tō whakahoku e tapu ki anga whakahiku e tau mamatua fine e au tapu e nehau ka hiri e tapu ki anga kau whakarataha e mga mungpungi tapu ki anga whakamuna tu fuki ane he tau tūru amuna tahani a tau tūru an tapu ki anga uroa he matu toki tapu tu mtu whine mui kai fia fia e ke whare tōro e mangahu whakamui ka hiri e tapu ki anga hai e whakaoroanga mui tau kotofa kua whita he whakawhanoa tu ini afi ke tau taki taki he matu toki ki tau kui ua mamanaki ke mohokui i launga mai tau tau mo he rio ngi foki ke tapua ki anga whakahiku pia ni e whakamunatu foki e tamo mtua si akonu e whakahoko foki ni atau tau a whonu mtunga whamahani e rata ia mai tau longona anga ki tau mta kubu mai he e karisea kau whakarataha atau tau mai atau tau foki ni atau whikau ke rata mai whakahiku tau hako tata mai fuki e tau mga ho ki e whakahiku e tau amuna ki atu ki e kilisimas mo e tau fuu pihia tau tolo tau whakairoanga mai mga ho nei ka e manatu mai whakakoanga rorongo auroa pungipungi hafa e mtaoraono whakakoanga auroa tau tolo pungipungi hafa e mtaoraono wharua nei tau rorongo whakahiku hiku tō mawehe e tō tōru ki he tō mga ho tata mai mai whakaroanga tō tōru e pungpungi nei.
Oh,
Tau kam singa Tam na kai nanga Ranofa Mai manuina Tau ririu ki Whereweia he whahe Tau kahau Kua mawehe atu ki mga hanei Koine mākani Mai hata tolu a leo tau Manuina ea
Taki mai ki he LTO 104.6 Planet FM ko Malianga Eric mo Halo Asikona ka whakatutala atua I ke tau na ngao ke kehe me tau tataru ke kehe manghau niwe. Matutaki atu foki ke kupenga hila www.planetaudio.org.nz/niwehealth. Whakaue lahi. Rana eti iti tangata kuki areni akarongo mai tata to program me ti apongi ti orono e tae watu ki toro itu ti au paraparau kato toa ki runga ite ratio 104.6 Planet FM. Kia rana.
Do you believe in love? Do you think that the world is governed from above? But do you take a stance on free will or destiny? Do you think there's a chance you could believe in me?
Looking for mom, baby, I didn't see not a doggone thing. Woman, I was trouble, I was all worried night. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep on. Well, I know my little old babe, she gon' jump and shout. That old train delayed me, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all worried about. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on dying.
Our diversity on air, online, on demand, with funding support through New Zealand On Air.
We'll be right back. It has beautiful scenery. The harbour is absolutely amazing.
Good weather, good people, and I like it.
My favourite thing about Auckland is the amazing views that I get when different parts of the city.
Planet.
Yep.
Bring it on.
Loving Auckland. Our diverse city. Planetaudio.org.nz.
This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Te Motu.